inavuta. Hivi mara kwanza ungeniruka, ya ungeniacha, ungenipita, ungenivuka. Ya alivo kuita ungeniona sikufai kufa. Mbona mini ngeona fresh, ngeona poa, ngeona super. Hata nsinge umia kidogo, hata nsinge juta. Labda nifungula wenye mikoko flani ya kutupo. Ungeni sound, nge kusau bele ungenda kujirusha. Labda haya yote haki ya nani ya singe nkuta. Sema moyo kuna namna unanisuta. Unaniambia kuna siku mita flani ungenikuta. Ungesimama, ungesema hata mambo. Ningeshtuka, ningekwambia naomba namba. Ungenitizama, ungejifuta, ungenipa mida mibovu hewani. Ningeshuka, ngekwambia mimi flani. Ungedai unanikumbuka. Ningesema mikichwani muda wote unazunguka. Ungesmile kureply maneno yangu yanagusa. Baada ya hapo minazani kungekucha. Dile kungekuwa na utani, kumbe nazama kwa pupa. Ningekwambia nipo geto, jua lingezama. Ungeibuka, vingetokea vitu flani. Nitahukumiwa kishuka, kuna vitu ungehitaji. Kuna ambavyo ningekupa, vingine mi ningeshindwa. Mifukara sina vyupa, ungewambia your friends. Wangecheka, wangesuta, bado ungeniona sifai. Ungenimwaga, ungenitupa.
Nina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo. Sina chuma, huna huruma, huna moyo. Mama, inaniuma sana, huna moyo. Mama, inaniuma sana, chechea, 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 mama, 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 mama.
If you who will go be karma, what goes around, baby comes around. You said you stuck around, but you're not around. I think you took my heart when you came around. Mkono moja kifuani, she not a sound. Nafuta namba nimekariri, sikuona tadalili, sikuaga tabahiri. Knew everything gonna pass, what the back, cause I thought you were the one. Ya nini aje wapili, kumbe it's all in my head. Niko na tafuta and I'm breaking my leg. Shida well, yali, that's what my friend said. When you wanna you and nini tule mkia the same bed. Sema bado picha minavuta. Kama ukinicheki siku kaniambia unajuta. Ukaniambia kwamba nyumba ilianguka, tujenge ukuta. Mbona mini taona fresh, taona poa, taona super. Bada hapo mimi nazani ndo kuta kucha. Lele kuta kwa nautani, kumbe nazama kwa pupa. Nitakwambia nipo geto, jua likizama utaibuka. Vitatokea vitu flani, nitahukumiwa kishuka. Kuna vitu utahitaji, kuna mbavyo nitakupa. Vingine mini itashindwa, mifukara sina vyupa. Utawambia your friends, watacheka, watasuta. Bado utaniona sifai, utani
Sina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo.